إذا لم يكن
gebro ya dhamanta in wala hore ma jiraa wala heri ciidanka ma baraga ciidanka wal duulo oo dareero baaburtiina ka wado qoryaal wado ilaali kara laakiin la ku gudujay walaagaladi gebro arag kara gebro weyn ku faday in nabad dig shaqeeyo gebro weyn ku faday in nabad hormariyo ma jiraa wala la suubiyo hay wal bani aadaman raaf dhaafso wadankan aragtay jiditeedis meeni la geliyo hay jiditee wal suuniy baar ka badal ka dhawahay wal weelo hay aragtay marka walaa man dul qaado korna aan wali ba qabe anti walaan la fiirsado fadhi am isbeddel lu ku sugan lahay keri la fiirsan inta walaanyoogni la roogan amiso garan etiopi dedalka darnan gebro hisurumen idoh baaran tukame baaran.